heri, hata kama nakula baya. Sikitaga, ili ni yozeaga, hata mama anajua. Japo nilisema wende baby, maisha kaje kawa fake. Ingawa nilikosa nombu nisamehe, tusubiri siku kireje. Japo nilisema wende baby, maisha kaje kawa fake. Ingawa nilikosa nombu nisamehe. Ooh baby yeah. Kiza sauti utajua mina lia, nina mauchungu moyo ninaumia. Nilichokifanya hadi leo najutia, ule mpenzi wangu kwangu kutowe. Najua nilikosa kusema sikutaki, ulivumilia nikawa sinyamazi. Kafuata ya wengine kwa kusina imani, nilichokifanya hadi leo siamini. Sasa najutia naomba nielewe, urudi nyumbani usiniache mimi mpweke. Nisiwe wa kukosa nikielekea jiwe, baby nielewe natamani kuwa nawe. Sasa nasubiri ile siku utafika, mkono umtupu na ngoja kukushika. Na pia moyoni furaha kurudisha, ni muda mrefu nimeishi kumia. Japo nilisema wende baby, maisha kaje kawa fake. Ingawa nilikosa naomba nisamehe, tasubiri siku kireje. Japo nilisema wende baby, maisha kaje kawa fake. Ingawa nilikosa naomba nisamehe. Ooh baby yeah.
Love is a game, get that in mind. I fell for your love when I thought you were mine. I loved you more, but you changed the time. You failed me more when I tried to be nice. This is a burden that made me suffer, when the best thing was you to follow others. And this is the pain you caused so far, and now you are shameless to beg me now. I had no choice but to leave you alone. Try my best to fight on my own. I gave you a shoulder just to cry on. Carry like a baby to walk you along. But it's through you change. I gave a second chance, I gave my love, so try to be nice. I have no choice but to fall for you twice. Baby come closer and make me dance.
Subiro vuta heri, hata kama nakula baga. Sikidaga, ili ni yoze aga, hata mama anajua. Japo nilisema wende baby, maisha kaje kawa fake. Ingawa nilikosa nombo nisamehe. Shikaje kawa fake. Ingawa nilikosa naomba nisamehe. Ooh baby yeah. Japo nilisema wende baby, meshikaje kawa fake. Ingawa nilikosa naomba nisamehe. Tusubiri siku kireje. Japo nilisema wende baby, meshikaje kawa fake.